keɗo keela e ɗum le commune mande rewɓe lo wonɓe toon ɓe aɗa gondi e faabidirade le wattu kettal joni puɗɗuɗo hettude fou woɓɓe ɓe garan paa bo ɗum
ambel jeeka diga furun
miɗen ballindira remude huɗole guese so kettal yettiki ɗum mi ballondira ga rewɓe ana ɓuri worɓe gollude ɓe ballatamin e fewi hunde tawene ɓe kani wallude min hemde fe so tawi engrais ko min gatta le guese amen ka abara ɓe gatta ɗum
tande mino langa koɓe anirade
to kolo jaɓa to rewɓele ɓe ana gondi e ƴirtude toon kaƴe koɓe noddirta gravier le maayo wongo tongo ila duuɓinayyi ɓe darni toon fedde maɓɓe faaɓe ƴeyalono ɓe kani jokkitiraɗe ɗiɗo golleji ko hani faabade ɓe ka ɗum e tawde fof ko sakiti ko ɓe mbi gollude oɗo golle ɗum wawi waddude kutteji fewde e cellal rewɓe saabi de golle o annawi sanne
yere deme bele bon
yere deme bele bo ɗum woni inde fedde amen golleji komin gollata ga en ana walla rewɓe hemde sago mum en nde yiya fu a tawan golle ma kinnuɗa wala fuu to mbawɗa yaade kasi caggal golle o hewɓe e amen mbawi hurtininde sukaɓe mum en le golle o
woɗi hakliyambla bele kunno
rewɓe lo wonɓe nokku noddirta ɗe jijeni du oɗo golle goto gollata ka mbi wala fuu ko laamu o faabirto ɗum en
so kettal welliki lewru fuu rewɓe ɓe gaddan temdere temdere min kawrinan ɗum min pecca ɗum fa laaɓɗiɗi feccere goto min dokkan école ŋaji ɗi feccere goɗɗo min gaɗan le keesu amen tino komin keɓata ko minen jeeyi miɗen jiɗi golle o heɓa jumba laaku ka ko ɓuri tampinde min ga en ɗoni rafi ndiyam saate ɓulli gondi ɗo ɗi fuu joran fey fa keɓa ndiyam ko defira ana tiiɗi
nayi dobo kolona kolobi jamiski ale woldunga tawliga jatti soro
nokku noddirteɗo kolo kani jardin mo UNICEF waɗi toon iɗum wonde faabade rewɓe lo wonɓe toon ɓe ka ɗum e tawde fof ɓe mbiɓe kaaja asine toon ɓulli fa ɓeyda keɓe maɓɓe
amina belede seni
masiŋaji min ittirta kaaƴe ɗe komin keɓata ana fanɗi ka e ɗum min gurdata miɗen jiya yimɓe mballoɓe rewɓe ley teliŋaji ka min meeɗay hemde mballa min anda du nomin keɓirata yimɓe ɓe fa mballa min
kono anda ɗo ama soro cogomin
to gawoto ko nayri bangal gollirde juuɗe kañum waylitinde kuɗɗe e ko nandi e muɗum ko heewi rewɓele ɓe fana wondi e golluton ɗiɗo golleji ɓe mbiɓe kajadu day ko laamu o faabiɓe
une activité qui va
ɗum golle mballoɓe rewɓe sanne min gon nokku ga en ɗo rewɓe awata hen fey ɓooya komin gaɗi ɗum won pelle gonɓe ɗo en mbaylitoɓe ñamduji yogaɓe golle juuɗe gatta hewɓe e mabɓe du moroɓe yimɓe
tout ça c'est pour avoir quelque chose
ko nayri bangal yidde golle e tiɓɓoraku ɗum rewɓele ɓe gondi wadde wattu joni o ka mbiyaɓe kaja faaba muya ko iwrata bangal laamu o kañe e galleji mabɓe